akelinyekeni bantu bakithi inkonzo somanda bantu bakithi
ababaneni abaculayo abadabuka ezibaba abahlala emelika uSipho Sithole uthi yena uthanda umculo ikwecula
ngizalele kobulawayo ngenza iprimary yami eMachayiskova primary school ngenza isifundo sase high school futhi eNyanda secondary school esegobalanda laphayana kwa mina ukucula nokubhala ngiqale ngisasemncane ngicabanga ukuthi nginabo ngeminyaka elishumi
kungani ucula imculo etheleyo Sipho?
Ngihlukahlukile kakhulu kunamanye ama-artist. Mina ngicula i-gospel, ngiyahlanganisa nje ngicula ingoma zothando, kube ngicule i-house music nemito jazz music. So ngihlukahlukile, akukho la ngiqonde khona ukuthi hayi mina ngicula i-gospel kuphelanye. U-music uma ufika kimi ekhanda ufika uyi-anything. So angikwazi ukuthi ukhethe u-music la ukuthi hayi ngibe i-gospel artist kuphela, noma ngibe ngulo ocula ezothando, noma ngibe ngalo ocula isithembu.
Ulethiwe uSipho uyabhala abuye acule azibekele yedwa umculo wayo.
Futhi nemculo yenza i-underground ozomele yedwa i-solo artist. Yonke le music enizwa ngeyami, i-producer yimina, insimbi zadlala yimina, ama-backing vocalist enzwa yimina, nomuntu olida laphana sho ukuthi yimina. Yonke into nje ngiyazenzela i-production yami.
Abafuna ukuxhumana noSipho bangamthinta kumakhalekhukhwini wakhe bathole ingoma zakhe
ku +1 945 233 7740 +1 945 233 7740 ingoma yokuqala enyizwileyo ithi sithembe wena, then yesibili ngu-ake linyekeni, then le yokugcina esithathu futhi siza baba.
Bezikwethulela uSipho Sithole ohlala eMelika kuhlelo waza kuzo Friday libe nempelasonto emnandi igama lami ezachisos ban
Yakule.